looks so mellow as a honeybee.
Yeah, yeah.
That cat is high. Look at that look in his eye. Oh, man, he's high. Yes, higher than a guy. That cat is high. Look at that look in his eye. Man, I wouldn't lie. Yes, higher than a guy. When you see him stumbling up and down the street, you know that cat's been drinking. Got no shoes upon his feet. Man, he's high. I said that cat is high. Yes, he's high. Man, he's higher than a guy.
Schmutz, cat is high. Look at that look in his eye. You know I won't lie. Cat's higher than a guy. Boys, he's high. Oh, look at that two black eyes. Oh, my, oh, my. The cat's higher than the sky. When you see him tipping round and round the block, oh, you know that cat is very big. Good clean down to his side. That cat is high. Oh, look at that look in his eye. Oh my, oh my, the cat's higher than the sky.
Flap that bottle, it skeets, it's a bottle, it's a bottle, it's a bottle, do the hands all flabby. Zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz flattle toes with battle hoes. Do the boop, do dee, do da, do shoot the lick to be John
Boy.
When you see him stumbling up and down the street, you know that cat's been drinking, got no shoes upon his feet. Man, he's high, yes, he's high. My, oh my, the cat's higher than a guy.
Mama with the frying pan.
Well, I know that cat is high. Yeah.